ararubika inyagura cyane ikozi cyane ino izuba rirenga kere y'urugendo ukwezi gucanya guhe n'agahinda ijoro riguya dukoranya twese n'amarira atemba araterura bwangu atubuzima bagenzi n'urugendo kandi umutima urambwira kugenda ngiye guhaha musabire mwese nimpirwa nkaronka azagaruka mbasure Kirehere ayuriye ngejo yoko gamajuru n'amashyushyu mbeshi ibwo tamasimba higabundi munsi imibereho n'ubuzima bushyashya ntibyatuma ibagirwa urukundo rw'iwabo nge ngahora senga musabira ntasiba kwahora n'ubuhizi akunda hirwe inkoranyambaga zoroheje byinshi amaze imyaka urukumbuzi rumuzonza twandikira tubwira ibyo kwa nkovu z'imiringa amahoro nk'edusangiye isano narashyitse ndaronka ariko sintuza ubuzima bw'ino ntibusa nk'ubw'iyo hari abo buhira hari abo bururira urukumbuzi rwo ni rwinshi cyo ni mutahe ntitwibagirwa iwacu mu miryango bateze imbere bituraje ishinga turaho inkoko y'iwabo ishondo umukara amahanga arahanda mbabwire abagifite u Rwanda mukomere kwibanga ngo warakotanye cyane kwizwa imidende mu ruhando rw'amahanga witwara gitore abo wasize tukwambariye imunja dutegereje kukwakira n'ishimwe ryinshi igitaramo iwacu ngo gitahe imena gitera itashye gitwari tuganure ibyacu no kubyo wahashye nanjye kagakobwa wihebeye kera uzanzanire iyo muri gasinkuru